waliwo abogero bubi bagala kunzija kumulamwa bera bidde gwe nasenga mulamu takadi wanga bakatonda balala waliwo abogero bubi bagala kunzija kumulamwa bera bidde gwe nasenga mulamu takadi wanga bakatonda balala takadi wa talina chimulemerera bomwesiga bomuita nakuulira takadiwa talina chimulemerera bomwesiga bomuita nakuulira tunula nawe wetegereze ebintu bye yatonda bwe bifaanana yayogera kigambo n'ebibeerawo si munafu nga bakatonda balala tunula nawe wetegereze ebintu bye yatonda bwe bifaanana yayogera kigambo n'ebibeerawo si munafu nga bakatonda balala
www.djericom.com.